waxaan joogaa afasiyoon halkan xoliba anada qaarkood ayaa jooga oo waqti badan ku sugnaa hoolka, waxaana lagu wadaa in marku ay ka bilaabato doorashada golaha shacabka. Xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka mid a ku xildhibaanada golaha shacabka ayaan la joogaa. Xildhibaan, bal ka waran rajada doorashada, ka waran diyaargarowga doorashada golaha shacabka.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Runtii meel aada u fiican bay maraysaa, xildhibaana aada u tira badan, ilaa iyo 200 kor u dhaafaa soo xaadiray. Waa maalin ramadaan ah, waxaana lagu talagalay in caawa waqti kastoo qaadataba in maxaa la yidhahda doorashada lasoo gebagabiya hadii ilaa yara
ilaa xilliga maxaa ka soo gaarsiiy.
Maanta caqabado badan baa jiray oo run ahaantii xildhibaanada kala kulmay soo gelitaanka meesha teendada lagu qabanayo doorashada lagu qabanayo, culaysyo fara badan baa jiray, socodku aada bucriir u ahaa. Arrimahaas waxay keeneen in waqtigii loogu talagalay ay aada uga daaday.
Hadda maxaa isbedelay? Xildhibaanadu mase iskeena u yimaadeen, mawduuca loo furay maxaa soo
furay? Wax kastoo isbedelayba waxaa xildhibaanada si walbaba ku yimaadaan, way soo aruureen, si tartiibay usoo aruureen, makhribadii markii ku dhoweyd inta u badan ay soo galeen. Koramkiina la sugaayena wuxuu buuxsamay markii
makhribi 207
marayaa dhartan koramka.
Xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud ayuu ahaa oo la hadlaya v o a da. Waxaan joogaa hoolka doorashada, xildhibaanada weli rajo wanaagsan ay qabaan doorashada bilaabato. Waxaa la joogaa xildhibaan Cabdiraxmaan Beenabeene, fiibaad kusoo dhawow, bal ka waran diyaargarowga doorashada.
Wallahi dee waa maalin weyn oo aad u qiimo badan waaye. Saaka ilaa iyo makhribkan hadda waa la afuray, intaan baa la joogaa. Wax kalena ma ahan doorashada inaan dee guddoonka la qabtay ahayd. Nasiib dara dee aad iyo aada xildhibaanada loo qalqalgeliyey, wadooyinkaa laga xiray. Qofka ugu dambeeyey ee xildhibaanada imaada gruubka waxay dhaceen markii afurka la afuriyey. Nasiib darro weyn bay ahayd. Doorashadan hal sana iyo bar baa dib loo dhigayey, loo jiidayey, lamarkasta dee la hakranayey. Hadda nasiib darra nasiib wanaag maanta waa wada joognaa. Waxaan rajaynaa inay guddoonkii la dhammaystiro, ka bacdina madaxweynihii doorashadiisa loo diyaargarowo hadduu ilaahay yahay insha allah.
Xilligan aad nala hadlaysa v o a du afur laga soo laabtay, koorumku may dhanyahay?
Koorumku haa, waa dhan yahay. Koorumku wuu dhan yahay. Mar dhow doorashada inay bilaabataa laga yaabaa, laakiin weli diyaargarowgii oo guddigii loo xil saaray inay arrintan ka shaqeeyaan baa laga warsugayaa inay go-aheed ka siiyaan oo noo sheegaan in wax kasta dhammaystiryihiin, doorashadana la bilaabi karo insha allah.
Aad buu mahadsan yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Beenabeen ayuu ahaa oo ku sugan hoolka doorashada oo toos ula hadlaya v o a da. Markaad fiiriso Maxan Bashiir, weli hadda ayaa lasoo laalaabanaa, waxaana socota diyaargarowga doorashada golaha shacabka oo xildhibaanadu halkan ayay joogaan iyagoo rabo inay bilaabato doorashada, laakiin weli waxaa la sugayaa uun guddiga qabanqaabada iyo maaragtay diyaarinta doorashada. Laakiin aad maqlaysay, 207 xildhibaan ayaa kooramka saxiixday, sida uu sheegay mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka, wuxuuna kooramka guud ahaan ku furmayey 184 mudane oo ka tirsan kuwa golaha shacabka.